and this the legend product.
Chibari, sente zirie dozi wa mchigari Fumite mpele ya bulichika Fumite takalije mwenja tika Emizinda zo tulese mpia wejivumbe Langa tujizayo Na mazina tulese mpiaga Kumenya vitoke na vyapayo
Sabula
Siku wa migon kuwa miziki
Sabula
Vibe ote chira chisiki
Sabula
Mzengi sabula mechenye nya
Sabula
Sabule sabule sabule
Sabula
Siku wa migon kuwa miziki
This is a legend production.